nataka toka kwako maelewano. Ugomvi kila siku na maneno. Nimechoka, nataka maelewano.
All I need from you is understanding. Wani kila ifikapo mwisho wa wiki. Vitimbi, vitimbi, vitimbi na mikiki.
Yeah.